tigilil Ulu na koko basho na sabata Tas ngagak mungwe ongo wimfundi soya Opila sasi chelu kuti seniskati Kantunkulu nkulu ya sukuti mkulu monaga Tas ngagazi chluku mezege bese kona Umhlaba hambi izinto azibange safana Simo somnotho sehla Savule sibayeni safsa Kuqa konke inkomo inkukhu imbuzi kanye namagusha Inukuba ngilidayisanga lonke ifa lami Mhlambe nami ngabe ngisaphila kamnandi Leso silonda soze suke enhlizweni yami Sengithembele kuso nangempela isipho sami Kunokwenzeka mhlambe ivele inhlanhla yami Oba sengifundile impela emaphutheni ami Ekimila Ebehlala besikhuthaza umkhulu nogogo Besigqugquzela ukuthi safeza amaphupho Olezo nsuku yizo nami zangenza ngayindoda Ngakubonela kubona Umkhulu wayeshaya besavela ugogo police Athi tulu tidu amaga umkhulu ofika uxolile Lezo nsuku ngiyasikhumbula ngoba sasisaphelile Ukhumbula ngoba sasisaphelele Inukuba ngilidayisanga lonke ifa lami Mhlambe nami ngabe ngisaphila kamnandi Leso silonda soze suke enhlizweni yami Sengithembele kuso nangempela isipho sami Kunokwenzeka mhlambe ivele inhlanhla yami Ngoba sengifundile impela emaphutheni ami
Langkona manje Abenseka yasaponda manje Nengane sikababa But akethu uthi mhlathela umndeni nami nekhaya manje Umhlaba uyahlaba Ashika dila lesiko, selfie lesiko Aqubi imfuyo kanye nezindodla Baya lephi non Into ayidume kanda yayiyodwa Umcebo wami lo Ungibonisayo ula nami lo Isitha sami lo
Sengifundile impela